radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numanye ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi byezweho na Jeveniste nshimiye imana hasigaye iminsi mike ngo twizihize Noheli igihe cyo kwishimira kuvuka no kubaho n'ibindi bijyana n'imibereho kuri bamwe igice kinini cy'iki kiganiro ndagiharira abana ariko cyane cyane umwana umwe wari umaze imyaka 29 atazi ko hari umuntu umwe wo mu muryango ukiriho ndakira umwana umaze imyaka 28 avutse ariko akaba atazi nyina kandi afite se ndetse yaravukiye mu bitaro bikuru byandika abavutse n'ababyeyi babo mu Rwanda ndakira undi ushaka umuvandimwe we batandukanye ari igitambambuga ariko ntigeze akwima kumva ko ashobora kuba kiriho turegeranya kandi amakuru ku bana ba Damian Ntaganira na Emerita Mukarubayiza bari batuye igitarama muri 1994 ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wiki kimpege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
Mu kiganiro agasaro kaburaga cy'umucyumweru gishize nabagejejeho inkuru y'umwana wari ufite imyaka 5 mu mwaka w'1994 yaje mu kiganiro ashaka umuryango we amakuba yatangiye mu kwezi kwa kane yagiye gusura umuryango aho nyirasenge yari yarashatse mu Matyazo yaraturutse ahitwa Ibuvumo muri komini ya Gishamvu kuva icyo gihe ntiyamenye irengero ry'ababyeyi yewe n'abavandimwe be batandatu ndifuza kongera kubumvisha igice cy'inkuru ye y'umuntu umaze imyaka 29 nta gakuru afite ka mu muryango we yirirwa handi Karekezi Valenci atuye mu karere ka Huye umurenge wa Huye akagari ka Rukira umudugudu wa Kanazi
kinzanye no kurangisha umuryango wanjye kuko genocide yabaye tutari kumwe twari kumwe nari ngiye nko muri famiye kubasura genocide yabaye mba mu Matyazo nyine aho ngaho ubuntuye niho nyuma naje kujya gutura kuko nabonaga nyuma ko mvuka nta muntu hari nsa nk'uhugiye mba ariho njya kwibera ariko genocide yabaye ndi umwana mutoya ndi mu myaka 5-4 gutyo
mbwira rero igihe genocide yabaga wowe wari wagiye gusura abantu aho ngaho utuye mu Matyazo ariko se wari wagiye kubasura uturutse he
nari naturutse aho Ibuvumo nyine
wari waturutse Ibuvumo Ibuvumo bwa Gishamvu
yego
ni inkuru ndende ikiganira agasaro kaburaga ngira neza wavuye mu rugo ryari ugana mu Matyazo
yego ndagira ngo mbasobanurire ubundi ukuntu mbere birashoboka ko mbere amazina yanjye nyuma narahinduye kuko ntabwo nayibukaga ntabwo nari nyazi
yego
ariko nyuma baje kumbwira ko nari mfite izina banyitaga Yirirwa Handi yego ariko ubu umuryango nabashije kubona babashije kunyitira amazina ya papa izina rya papa banyita Karekezi Valenci ariko imbere bishoboka ko nitwaga Yirirwa Handi wenda Valenci
yego
ubwo rero umuryango wanjye nawe uburyo nzi amazina ya papa ndayazi aya mama ariko abandi ngiye nzi izina rimwe rimwe
papa wawe yitwa nde
papa yitwaga Karekezi Tarisisi
naho mama wawe
mama yitwa Nyirandaberetse Matilde
yego abavandimwe bo ntabwo bibuka wari umwana muto
nzi izina rimwe rimwe ndabazi hari uwitwaga Karitina akaba Kristina akaba Fabiani akaba nuwo bitaga Riberata akaba na murumuna wanjye wankurikiraga ariwe bapfuye nyine wariwe wankurikiraga witwaga Mariko
none se aho mwari mutuyeho urahibuka uko hitwaga rutse kumva ko ari Buvumo ababyeyi bakureze bakufashe ubashoboye kumenya neza aho wakomokaga
aho nakomokaga ndanahazi n'ubu njyayo ni Buvumo ariko ko ngo ihakuno y'ikasi bayibaba ni buvumo aho bita kwitaba bahita hari aho bitaga kwitaba
ndaharuzi yego
hari kwitaba ryo mu mugi naho ni buvumo muri rusange ariko hari ngo hakuno y'itaba nuko nta makuru adasanzwe yaho cyane njyangira
none se umaze gukura ababyeyi bashoboye kureka bakakugezayo kugira ngo hamenye umenye aho ukomoka hari umuturanyi wigeze uhagera uramumenya hari wakubonye sara kwibuka iyo uhageze ubona hari abantu bakuzi
yego baranzi kuko na data w'abatisima arahara niho ariko nuko ngo inzira ni ndende kuko yewe urumva urabona ibibazo byabaye mu gihugu 59 ubwo nyine ni amateka mba numva aba abavandimwe ba data bo na data bo ngo bahungiye Burundi
yego
bageze i Burundi data aravuga ati kisinguma kuba mu buhungiro kwa kuntu nyine umuntu yenda bafite imitekerereze y'ukuntu avuga ati jyewe nsubiye iwacu niko kuza nyine urumva aho hari nko ku isambu y'iwabo aragaruka
yego
yagaruka aho jenoside yabaye ariho twebwe turi nyine turi kumwe nawe na mama
none se uwo papa wawe w'umubatisimu iyo muganira akubwira yahe mateka akubwira iki ku byabaye ku muryango wawe
ikibazo cyabayeho ntabwo turaganira cyane kuko we ni umuntu aho namumenyeye yaragize ikibazo cyo mu mutwe cy'uburwayi noneho ubu ntabwo turi cyane ngo tuganire nyine ariko bambwiye ko yorohewe yari yaragize ikibazo cyo mu mutwe hanyuma ubu bambwiye ko yorohewe ariko ngo ndi nzashaka ukuntu tuganira wenda nawe agira amakuru ama
yego nta wundi muntu uwo muri ako karere washoboye kukubwira ati mwana dore uko byagenze dore icyo tuzi dore ibyawe ku babyeyi bawe ku bavandimwe bawe se bahungiye aha nta gakumenye
ni ukuvuga ngo ngiye nagiyeyo ngerageza kubaza amakuru hakaba hari n'ubona bazize ndamugandiza mubaza nk'isingi iwacu ni ko hari n'inkani nta mateka y'uko byagenze numva nyine nta wendageze ngo ni imitungo ntacyo asobanuriye ndi mukecuru nawe arambwiye ati wanyu twari turi kumwe ikasi ku kiliziya ati ni uko twaherukanye ati nta yandi makuru ko nyine nkibaza sinzi ukuntu byarangiye uko byagenze
kubera ko ndimo ndagerageza kureba ukuntu haba n'umuntu waba wumva ikiganiro agasoro kaburaga muri kano kanya akaba se yarahuye n'umwe muri bashiki bawe yaba Karitina yaba Kristina yaba Liberata se
hari n'undi nibagiwe mukuru nawe we yari yarashatse wari ufite umugabo ukuze bitaga Mukama ndabikurura nkabyibuka
yego
ariko we yitwaga Tarisira yari afite akana gatoya niwe mperuka
Tarisira yarashatse he
nawe yari nona yari yaje buvuma ariko yigiye ruguru ntabwo twari twegeranye ariko hari hafi ku buryo twamusuraga iyo nabona aho mama akomoka wenda simbabone nibura nkabona n'isura ye y'umuntu aho mama akomoka avuga nibura ngiye mu muryango ni ukuri byanshimisha pe kuko najyaga nicara hari iranga nkavuga na sibo sinzi n'amakuru yabo noneho hakabaho ndabyibuka igihe cya jenoside iba muri jenoside gutyo aho nabaga ibiryo byarananiye nari umwana mutoya ibiryo birananira bajya abantu ibiryo nkamukorwa numva baraganiriye baravuga ngo iwabo bashobora kuba barapfuye ako kantu ndakabikana n'umwana mutoya n'ubu ngubu njye nkibuka nyine numva agahinda karanyishe iwabo bashobora kuba bapfuye numva nyine n'ubu mbivuga numva ikiniga n'umwana muto ariko icyo kintu cyangumyeho
Agasaro Kaburaga.
mu gihe ikiganiro cyatambukaga ku ijwi rya Amerika Innocent Nsabimana bakunda kwita Shumbusho yaracyumvaga numwe mu ambasaderi b'ijwi rya Amerika akomoka mu cyahoze ari komini Kibayi watuye mu murenge wa Gikongo.
Nonze kugikurikirana cyane nabamagaye mu cyahoze ari komini Kibayi hari umwana ari kuvuga ikigoyi.
Yego.
Nsanga ahubwo niho papa we yabanje gutura.
Nibyo.
Ora nyanda beretse Matilda nabonye musaza we bita Uwimana Felisiani ni ukurikiranye na uriya muhungu usa yihangana umuryango nyina yitabye Imana na se turamwihanganisha rwose nk'umuhumurijwe rya Amerika arimo gatenguha kuva muhari rwose ndaje akakanya umwana muzamubona ntubabyaye kabiri. Niyo makuru ari kurangisha ngo arebe ko hari umunyamuryango we waba ugihumeka.
Wakoze akazi k'indashyikirwa nawe rwose Nsabimana. Uri muri babandi twita cyane abambasaderi b'ijwi rya Amerika, ubwo nawe ubaye umwe mu bambasaderi bacu abandi badufasha gusohoza uyu murimo w'Imana wo kugira ngo duhuze abantu. Ndavugaga mu kiganiro nganira na Karekezi, niyo mpamvu nongeyeho rya zina bari bamuziho akiri mutoya bamwise Karekezi, ababyeyi bamureze. Ubwo rero ngatangayirwa handi mvuga nti ningira Imana tuzasanga hari abantu bo ku ruhande rwa nyina baraho ngaho ikibayi. None tugize Imana rero dusanze musaza we w'Imana Felisiani arahari.
Uwo ni nyirarume.
Yego.
Noneho mukuru we hubwo kwa se wabo aho bita kwa Kasiana hari umuryango munini, nubwo nyine Jenoside nawo yabakozemo ariko barahari benshi, harimo babujeni uwo ni umugaride peredasiye aho ngaho hari Kigali, harimo Ndayisenga nawe twivuganiwe ku telefone nayohereje yiwe.
Yego.
Harimo ba nyirasenge benshi barahari rwose, ni umuryango mugari. Ahubwo ukurura duke ko nta mwanya imaze imyaka 22 iyo igikongo, ariko naho navukiye ndakurira, niyo mpamvu nitanze n'abandi ndahamagara mpaka ngeze kuri famiye rwose ndumva ihari igaragara. Ndumva aramutse ahuye nabo nanjye najya kumuhobe ko ni inshuti zacu nanjye kasitora ngo kurundi kwivuwa kwa papa.
Oya, uzaba uhari ijwi rya Amerika igihe tuzazira kugira ngo duhuze uwo muryango, nawe uzaba uhari kugira ngo twongere tuboneho tunagushimire. Ntabwo nabona amagambo ahagije wadufashije cyane kugira ngo mu gihe gito cyane dushobore kuhoza marira Karekezi wabuze ko asigaye wenyine. None Imana ikoze ibitangaza nk'uko ibikora.
Tukivugana fite ubu ngubu nanjye narabandikiye mfite muryango ndahuze ndashakisha kibungo ndayizenguruka kuri telefone ngo nimungeraho nzakora amakuru nshakishe data wacu igusa yitabye Imana nabimenye yahoze muri komine Sake umuryango we nanjye narawuhoze ihambo ubundi bw'u Amerika mbahe none karumuna kari kaba karimo karangisha cyangwa simba barapfuye nabo sinzongera amakuru yazambwira.
None se Nsabimana, kubera iki tugomba kugushyira ku murongo ugategereza kandi ngufite hano mu kiganiro ubu ngubu? Reka duhite tuganira umbwire amakuru y'abawe ushakisha. Iki ni igihe cyiza, uje neza, uzi igihe kubera ko uzanywe n'ineza wagiriye abandi. None mbwira, ninde wabuze umuryango wawe, byagenze gute?
Ni ukuvuga nari mfite data wacu wakomokaga muri komine Kibayi yitwaga Minani Abodo.
Yego.
Niwe muherezi wa sogokuru ariko akaba atavukana na papa kuri nyina, ariko ni wa sogokuru ndabizi. Ubwo rero yari yaje kuza n'akana mbere ya Jenoside, araza bafata isambu ye aragurishaho gatoya amafaranga Imana yamaramo. Mbo ababyeyi bacu barimo barasaza, hasigaye umusaza umwe wenyine rukumbi. Ubwo rero nkibaza ntese baba bari umuntu banjye nimba bariho mba batariho. Uwo Minani Abodo rero bakunda kumwita bwa Kari, akomoka muri komine muhura segiteri sake sere gituze niko adabandikira nkamenya ko yaba yarafite abana babiri mu bana babiri harimo umwana umwe wacu undi ngo ninde umugore yazanye uwo mugore yitwaga nde ngo anyesi no ukomoka muri komine muyaga ngo muri bana masenge yarambwiye uriho ngo umwana umwe yitwa Mbirere ariyo nda umugore we yazanye nyine umudatwata kayirera kora nkibaza ngo none kora indi musaza aba bana umunsi ba nimba banyumva ku ijwi rya Amerika cyangwa undi munyarwanda wese ubumva uwo mwana wacu nimba ariho no yazisunga ijwi rya Amerika cyangwa se nimba barapfuye nabwo nkamenya amakuru kuko ubu tuvugana hari igihe nazarya amaraso yanjye ntabizi iby'iwabo byose bimwe byifunze ngo bazamutegereza umuryango we ubu twarateketse nk'umuntu wasize agurishije kandi yarapfuye turabizi niyo mpamvu agahinda kanyishe ndavanye nisunga ijwi rya Amerika nayo numve ko amaraso ya data wacu uharimo arakerakera hirya hino muri ino si avuga ati wanyerekaho mboka niyo mpamvu nanye nkunda ijwi rya Amerika iyo numvise umuntu afite agahinda nk'ako ngaho kayirirwa hano niyo mpamvu mvasi mvuga nti ndwe mufashe ubuntu wanjye kazi igihe umuntu yazamumfashiriza bikagenda gutyo
none rero mbwira uyu so wanyu Minani Abdu urabana be bitwa bande amazina yawe
umwana umwe ngo yitwa Mbirerere niwe masenge yambwiye masenge bita bafite abana bitwa Bagaherura na Mukandinda ariho bari mu Bugesera uko niwe wari uzi amakuru yawo muri sake n'ejo we nagiye gushingura amasenge utuye hariya muri harafu kuri cyoho haneza gutya mu Bugesera bambwiye ati dore muri nasunga hari ahakurya mbona mu byuzi banyereka hakurya ariki mu biyagaho biri ndavuga nari nagiye nari nahageze ariko kuba ntazi ko bahari iyo mbere ko hari nari gutangaruka ntabwo nari kwiba mvuga ngo ndakomeza
none se uyu Mbirerere nawe yaba yaragiye muri Tanzania
bajyanye na nyina se none se yajyaga yanyandikiye yari ari muri iyo nkambi batahutse tumenya ko yitabye Imana neza turabizi ariko umugore ngo yaje kugarukana n'abana babiri abana ngo nukecura aho muri sake ubona nk'umuntu nabaye n'umujyanama w'ubuzima ngakoresha kode y'abajyanama mpamagara za rukumberi hose za sake nasize nguruka papa arinda ubwapfa ndi muri icyo gikorwa umuryango wose urinda mwana mfite nawe witwa data wacu witwa Kirambere Viani nawe yitabye Imana Ibambere Jean Baptiste niwe usigayeho witaga Sekimonyo Farasisi kugira mbere nawe yitabye Imana urumva ko umuryango wanjye nawe urimo uragenda usaza umugore we nyuma y'imyaka mirongo kuje wumva nkabona umuntu araje ndagasaza kakani kadakiro n'ubwenge izaba ari ikibazo niyo mpamvu ngo nshakishe cyangwa se birangiye ntibizarangiye ariko nashakije navuze ngo naricaye
none si igihe washakishaga uyu umugore wa so wanyu anyeshi umushakira muri sake nta wigeze akubwira ko yahamubonye ko yatahutse ava muri Tanzania akaza akahatura
umujyanama w'ubuzima umwe yarambwiye ngo yari yahungutse n'abo bana babiri ngo abana n'umukecuru ngo ari ku isaha aho yari ntagihari ndetse namubwira ngo yitwa Ngaberura uri muri iyo komine sake yarambwiye ngo ntakimubona
nk'uko ubivuga ntabwo tuzabura umuntu yaba akomoka muri Muyaga yaba se yarabaye muri sake wamenya uyu mugore wa so wanyu anyeshi so wanyu nyakwigendera Minani Abdu twagira Imana tugasanga umwe mu bana bituzi izina ry'Imbirerere akiriho Mbirerere aho uri hose niba wumva ijwi rya Amerika uzatubwire hakiri kare kugira ngo ucyuguhuze n'umuryango wawe niba hari umwe yaba Mbirerere yaba nyina nyeshi yaba se n'undi ukomoka kuri so wanyu Minani Abdu waba ukumva muri kano kanya nicyo ushaka kumubwira
namubwira yuko umuryango wa Ntigurirwa ariwo sogokuru uracyariho nubwo bamwe bagenda basaza ariko genda hariho umuntu wari uzi data wacu kumva afite amaraso rero yacu bakababwa ati batumva mu kahehe.
Urakoze cyane Innocent Nsabimana bakunda kwita Shumbusho, ndagushimiye cyane kuba wakoze igikorwa gikomeye cyo kudufasha guhuza Karekezi n'umuryango we. Ndagushimire kandi kuba warafasha akanya ko gutegereza kugira ngo tukugereho igihe cyageze dushoboye kuganira ushakisha abana n'abakomoka ku Uriso wanyu Minani Abdu, nyakugendera Minani Abdu washakanye na Nyesi wakomokaga muri komini Muyaga, ushobora kuba arahungutse avuye muri Tanzania agahungukira muri Sake, niba ari hakiri akaba twumva byaba ari amahoro, nimba umwana we Mbirerere nawe akiriho akaba ari mu Rwanda nawe yanyu hano ku ijwi rya Amerika kugira ngo tumuhuze na se wabo Nsabimana Innocent.
Koze bwana Veni.
Urakoze nawe kwa waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga, wakoze kudufasha, uri ambasaderi mwiza.
Urakoze cyane.
Agasaro Kaburaga kabonetse.
Nahamagaye ikibaye mu karere ka Gisagara, umurenge wa Mukindo, akagari ka Runyinya, umudugudu wa Kamaranga. Mvugana na Niyibikora Benjamin, ni nawe mukuru w'umudugudu, ampuza na Felician w'Imana bitaringo akabanyirarume wayirirwa handi. Navuganaga n'umuntu wari utuye ikibaye ambwira yuko uri musaza w'umu damu witwa nyakwigendera Nyirandaberetse wari urashakanye na Karekezi Tarisisi, bari batuye ikibaye imbere yuko bimukira ibuvumo bwa Gishamvu, nibyo?
Ndabazi cyane bungabu wungu Nyirandaberetse Makiriga, wungu ni mushiki wa yino dukurikirana.
Ni mushiki wawe? Abana be yari afite ari Gishamvu urabazi?
Abona abanje rwose, ubwo abona abanje cyane.
Amakuru ufite ya Karekezi n'umugore we nayahe?
None se uko bagize Jenoside ko nta muntu uriho.
Komeye.
Nta muntu uriho. Atari sisi Karekezi yarapfuye. Matrid Nyandabitsi yarapfuye. N'abana babyaranye nabo bari barabyaranye Karitini, Karisira, Kizitini, bose barapfuye. Nari sisi ntabwo nzahana herereye, nawe nari nzi ko yapfuye.
Narisisi n'umwana wabo nawe?
Yee.
Irindi zina rye ni irihe?
Narisisi.
Reka nkwibutse, yaba ari we witwa Yirirwa Handi?
Yirirwa Handi, Yirirwa Handi, sawa.
Yirirwa Handi, uramuzi?
Yee.
Muri 94 yari afite nk'imyaka ingahe?
Itanu.
Nibyo, muri 94 yari afite hafi imyaka 5. Hari bene wanyu mwari mufite bari batuye muri za Butare mu Matyazo hafi aho?
Igishambu muri hafi ya Mukura, kuri Mukura neza ku kibuye cya Shari.
Ku kibuye cya Shari nyine aho ngaho ariko ni buvumo, niho bari batuye, niho mushiki wawe n'umugabo bari batuye?
Akuko bari bimutse ahantu ikiguye, hano yitwa mu Mukindo wa Kiguye. Niho bari bimutse bajya gutura rero igishambu aho ngaho ku hafi ku Kiguye, kuri hafi ya Mukura. Niho bimukiye rero intambara ibaye ya Jenoside, niho baguye.
Urakoze cyane kubera ko iryo jambo ako karere ko ku Kiguye ka Kibaye niho nashakaga cyane, kubera yuko umwana aribuka yuko nyina yakomokaga ku Kiguye aho ngaho, ubwo nuko bamubwiraga ko ariho baje baturutse bazi Gishamvu. Nagira ngo rero nkubwire ko umwana nuwawe ubereye Nyirarume Yirirwa Handi ariho yararokotse, yaje hano mu kiganiro ashaka umuryango we, mubwira ko nzamufasha ngafatanya n'abandi benshi bakunda ijwi rya Amerika badufashije kuba nshoboye no kukugeraho. Kabangira ngo nkubwire ko Yirirwa Handi ariho, ni muzima, umuryango wa Karekezi ntiwazimye.
Urakoze cyane, ndagufa ngushimiye cyane. Ubu kugira ngo mubone ko niba ari aho akaba yararokotse Jenoside yabaye, ndumva uburi kugwa gikomeye kiza cyane mwaduhuza kugira ngo nange nkundi muri ibi kuko nange sinarinze kakiriho narinze ko byarangiye kera waba uburi cyane cyane rwose umwungejejeho
ndabigufasha ndareba niba bishoboka muri kandukanya kugira ngo ndebe ko mwavugana hanyuma hazaza n'igihe cyo kugira ngo umuhure imbona nkubone ariko nagira ngo nkubaze kugira ngo nawe muhumurize nimuvugisha hari abandi bene wabo banyirarume banyirasenge bandi bariho
oya ni jewe jenyine uriho jewe jenyine uriho nanje nari nzi uko nta mwana n'umwe wa Matrida warukotse ntabwo nari nzi ko hari umwana wa Tarisisi waba ariho byari byarandenze cyane rwose ahubwo ngize imana nkumva umwana yararukotse nakumva nishimye cyane bikashimisha cyane n'ubu nishimye ariko ngize imana wazankora ibishoboka byose nkamubona nkagura n'uko ameze n'uko angana n'uko asa
ni ukuvuga ko ku ruhande rwa mama we ni wowe wenyine usigaye
oya nawe njyewe jenyine nyina niwe twakurikiranaga mbega niwe twakurikiranaga nyina nta wundi mwana n'umwe twasigaye dufite uretse igihe wasigaye jenyine ariko mbonye ntwaba mbonye n'uwonguwo rero ubwo ndumva umutima wanjye wububutse umerewe neza cyane ariko imana ikambabarira ukazamungezaho akangira hano aho ntuye tukabonana ugahamagara mukuru w'umudugudu turatunganye turegeranye na mwene wacu akakubwira naho ntuye yanahakugeza agahita ahakwereka ako kanya ariko bukamunzanira
nzamukuzanira ugume hafi mbanze ndebe niba mubona nimubona ndaguhamagara hanyuma uramukanye mbere yuko umubonana
urakoze ndagushimiye cyane
Uwimana yifuje kuvugana na mwishywa we musaba gutegereza gato nkamuhamagara ngiki ikiganiro bagiranye nyuma y'imyaka 29 ntawuzi agakurukundi Alo
Alo
Uwimana uranyumva neza
ndakumva cyane rwose
umuhungu wa ubereye nyirarume rero namubonye ari hano kuri telefone Karekezi Valensi afite izina rya se umuzi kuri yirirwa handi ariko ari hano kuri telefone nakugiye ko ngiye kumushaka kugira ngo muganire Karekezi uranyumva
ndabumva
nguyu rero nyokorome Uwimana Felician bamwita Ringo atuye mu karere ka Gisagara akaba avindimwe na mama wawe nguyu muramutse reka duguhinda ya bukuru Uwimana nguyu mwishwa wawe musuhuze
ano muze
ndahari ndi hano
muze muraho
uraho neza sha mwana wanje
murakomeye murakomeye
uraho neza rwose
ye baba we uranze se jewe uranyibuka
nyanyoko ndamwibuka na taxira ndamwibuka na parikiri ndamwibuka na shipi ndamwibuka nawe ndakwibuka rwose
yego none se
haro
ndishimye cyane yego ndakumva
kwishima kwanjye kwandenze keka nkubonye nkaguhubira none akumva nawe neza nkumva ndatuje neza
tuzahura nanjye ndabishyiramo imbaraga nukuri
ntuzaminisi miremire kugira ngo nzahure nawe kurego naransinziriye
nukuri ndabishyiramo imbaraga nzaza nanjye ndumva nishimye pe
uracyariho neza umerewe neza
ndiho unabaye umugabo umeruka ndi umwana ubu mfite utwana tubiri nanjye narakuze nyine ubungubu nageze izindi nshingano
nimero yawe ndayiha uyu mwishywa wawe Karekezi Valensi azaguhamagara n'ibindi byinshi muzabiganira muri mu gikari ijwi ry'Amerika rizaza muri ibyo birori byo kugira ngo tubarebe muhure muganire muhura bwa mbere tuzaba duhari mbere y'uko mbareka mukagenda nagira ngo buri wese muhe akanya ko kumbwira uko yumva kino gihe turi no mu bihe bya Noheli reka nguhereho wowe uw'Imana hashize imyaka hafi 29 utabona uyu mwishwa wawe mushiki wawe ntakiriho umugabo ntakiriho abica bawe nabandi ntabwo bakiriho mbese kuba ubonye uyu mwana utaruzi kwariho uhujwe n'ijwi rya Amerika urumva umeze ute
igishimo byatashe byandenze ndumva ukuntu nishimye ahubwo ndumva meze nk'umuntu uri mu ndege
urumva uri mu ndege
narinzi ko ari jyenyine nta wundi muntu mbona nta n'undi muntu nzeze kuzabona ubu ndumva meze nk'umuntu uri indege ndi mu kirere hejuru
ngaho komeza uwishime nicyo tuba tubifuriza hano ku ijwi rya Amerika kumuhura n'abanyu mugashobora kwishima mukongera mukagira ubuzima wowe Karekezi Valence hashize gusa iminsi mike ndavuga iminsi uje mu kiganiro twaraganire cyane yari inkuru ndende y'agasaro kaburaga ngo umwanya ndakumva kugira ngo numve inkuru yawe turasaba twese kugira ngo uzabone umuryango none urawubonye nagira ngo nkubaze uza ku ijwi rya Amerika ejo bundi waje wizeye wumva hari icyo tuzakumarira niki uvanyemo
murakoze nza muri iki kiganiro bwa mbere nyumva nange byanteye ishyaka ndavuga nzagerageza kandi ndumva bitewe n'uko bafasha n'abandi nange bazamfasha noneho uko nategereje nkabona biratinze kuko sinari nzi uko bigenda nageze nsa nk'ucitse ntege ndavuga nti bishobora kuba byaranze ariko ni ukuri ndishimye kuko ndamera nka wa mwana wakuvugishije ejo bundi nanjye ku manywa kuko telefone yanjye yarapfuye simukadi yariri muri telefone y'umudamu nyine kuko we ntabwo twari turi kumwe narindi mu rugo we yari ari ku muhanda
yego
noneho niriwe mu mutima mvuga nti se hajye nsinzi ukuntu
wabitekerezaga
nawagezemo nabitekereje kuko navuze nti se ntabwo hagira umuntu uza kunshaka ntabwo yamenya kumuganiriza ari nka Venus tumuhamagaye yamenya kumuganiriza cyangwa ari nk'umuvandimwe umuhamagaye wenda hari uwabonetse ntubu yamenya ukuntu baganira ntunguwe nuko mbonye umuganya aje ambwira ati wa muntu wabahuje nawe ambwiye ko agushaka ngo bakubuze mfite nza nirukanka ku buryo mponesheje iminota mike yana waratunguwe arambwira ati ugiye nishimye cyane ariko sinzi kereka nimbona na muzehe tukaganira byinshi njyewe sinari muzi wenda we yaranzi tunahuye sinamumenya wenda we ashobora kumenya akabanga gatoya na mubwira kuko iyo umuntu yishimye agira ibyumviro byinshi biraza nagira ngo mwibutse ko nimba nyibuka koko nari umwana navukanye ikibibi ku ijosi n'ubu ndagifite nimba nyibuka nigiyewe koko tuzabona
none Uwimana icyo kibibi avuga yari afite ku ijosi urakibuka
ndakibuka cyane
ngaho rero nimuhura uzahita umumenya uzamuhoberane urukundo niwe nka imwe usigaranye ndagusabye uzamunkundire uzamubere umubyeyi ngaho rero mukanya Valence Karekezi ndaguha nimero za nyokorome kugira ngo noneho ubare wowe ufati ya mbere nk'umwana umuhamagare twamahenda gukura gusuhuza mbifurije kuzagira Noheli nziza muzatangire umwaka neza muzagire amahoro menshi ndabashimiye
kiza cyane ndabyishimiye urakoze cyane w'umuri na Valence Imana iguhe umugisha rwose ndumva nkore igikorwa gikomeye cyane ntabwo nuko nanakivuga ndetse nari narihebye mvuga ko nta wundi muntu ngira ngo nta muntu n'umwe nari nasigaranye muri abo ngabo nuko Valence ari aho ngaho nkaba nyumva nkwishimiye cyane urakoze w'umuri na Valence Imana iguhe umugisha cyane utagira amahirwe maremare cyane menshi cyane
urakoze cyane ndagushimiye
wanjye nta mwana umwe wari wasigaye n'umwe narebaga ubu nige ndi ugenyine cyane tiriri
komera nanjye ndagushimiye Valence ari cyo wari ugiye kuvuga nawe twaguciye mu ijambo uri mushimira ushobora gushimira ukarangiza
mbere na mbere ndashimira mwe ijwi rya Amerika muzehe by'umwihariko tuzaganira tunarebana turi kumwe tuzavugana byinshi nzamubaza wenda ibyo ntavugira aha ariko tuzaganira byinshi cyane ni ukuri ndishimye cyane murakoze
ngaho rero umunsi mwiza amahoro y'Imana.
yego murakoze cyane nawe
agasaro kaburaga karabonetse
d'America ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga Jean Berkmas w'Imana bitaga cyabukara arashaka umuvandimwe we batandukanye dore hashize imyaka 28 Jean Berkmas w'Imana atuye muri leta zunze ubumwe za America muri leta ya Maryland ikaze ku rwego rw'America
urakoze cyane ikiganiro cyakenzanye murakibonye ndagishima kubona ko mbuhuza abantu nababo mu ngeri zose nange rero nkaba mfite uwo ndiho ndashakisha umuvandimwe wanjye kugira ngo ndebe ko aho yaba ari namubona nakongera kamuvugisha nk'umuvandimwe.
Uwo muvandimwe wawe ninde mwatandukanye ryari?
Umuvandimwe wanjye yitwa Bihomora Bernard akaba ashize igihe kirekire kigeze ku myaka 28 kugera mfite imyaka 2 cyangwa 2 n'amezi by'ukuri ntabwo muzi cyane mbona kubona ariko yari mukuru aranyibuka ariko imyaka ishize igeze kuri 28.
None se mutandukana mwatandukanye ajya he wowe ujya he?
Ko nari ndi umwana ntabwo na menya ngo nari ndi iwacu mu rugo n'ababyeyi ariko we numva ko yarimo ahunga icyo gihe cyari gihe hari ubwo buhunzi akaba yarakomereje ikongo kimwe n'abandi benshi bakomerezaga ikongo icyo gihe nayo makuru mfite iyo bitandukaniro ariko nayo nkura mu bandi kuko nankiri umwana muto.
Iyo uvuga ko arukira umwana muto ya muri 95 ari ufite imyaka ingahe?
Nari mfite imyaka 3 n'amezi.
Naho se mukuru wawe Bernard Bihomora we yarafite imyaka ingahe?
Cyagiye kwa ko nibaza ko ari muri 75 gutyo. Ntabwo nibuka amadati y'amavuko neza ariko yarafite imyaka ubwo yenda kugera
kuri 20.
Muri 20 na
urambwira yuko yavuye mu Rwanda muri 95 agahungira muri Kongo. Yagiye wenyine hari abandi bajyanye? Icyo gihe ku Rwanda rwari mu rwiyubaka ni iki cyatumye agenda yagiye ate?
Icyo nibuka mu makuru numva ni uko yagiye wenyine ariko ashobora kuba wenda yarahuye n'abandi mu nzira. Amakuru twagiye twumva cyangwa numva mu bantu wenda bagiye bavuga bamubonye Kongo muri icyo gihe nyuma nuko bavuga nyine ko bamubonye ari wenyine ariko mu kugenda we yagiye wenyine akashobora kuba yarahuye n'abandi wenda burungano rwe.
Akomoka mu kahe gace ku Rwanda?
Akomoka abo bahita Nyamasheke ariko ni muri Gisuma niho avuka.
None ayo makuru wabonye akubwira ko ashobora kuba muri Kongo yakubwiraga ko ari hehe nyirizina?
Ntabwo nibuka amazina nabagiye kubeshya kubambwiraga yuko babonye muri Kongo bicaye kubera ko nari umwana banavuga ko ari Zaire twabifataga gutyo. Ntabwo mfite amakuru yo kumenya ngo naka gace wamubonyemo. Icyo nibuka ni Kongo gusa nyine Zaire nkuko bayivugaga.
Nta muntu wigeze uhurira n'abaho ngaho muri Zaire akagaruka mu Rwanda mukabonana mukaganira akabaha amakuru atomoye asobanutse nyayo adoma ahantu avuga ati uyu mwana naramubonye namurabutswa hanaha?
Ntabwo nigeze ngira iyo opportunity yo kuganira n'umuntu nicyo nifuza yaba hari n'uwabonye burangwa mubwire nk'izo specification mu buryo bwo gushakisha byari gufasha ariko ntabwo nigeze mpura n'umuntu ngo amubwire amakuru nk'ayo ngayo wende kuvuga ngo point aba yicaye n'ahangaha cyangwa aho yamurabutswe n'ahangaha. Nta n'uwo twahuye ngo amubwire directoma ariko hari nk'amamesaje nagiye numva yo mu muryango wavuga nyine ko ngo runaka yaramubonye yaramubonye muri Zaire gutyo gusa akaba ruko nanjye mbifata
ariko batavuga ahantu yavuga ati yabonetse ahantu
nibaza ko rimwe na rimwe wasanga abantu batanahibuka kuko babagari umuvoma bagenda uca mu duce dutandukanye ariko ntabwo nigeze numva umuntu ambwira ngo exactement ni kuri no point natwahuriye
abantu bakomoka muri ako karere ka Nyamasheke usanga bafite bene wabo hakurya burya bashi baba hakunono hakurya nta bene wanyu mwigeze mugiraho muri Zaire
bari bahari bari bahari ndetse na mbere yuko haba ibibazo by'ubuhunzi mu Rwanda bari bahari na mbere cyane imyaka myinshi mbere ariko si nibuka amazina neza ko nari ndi muto bavuga abantu bahabaga ndetse benshi bakabara garutari w'abantu no mu Rwanda ubu ngubu ariko ntabwo nigeze mvugana nabo kuri kino kiganiro wenda ngo mbabuze amazina yabo baname niyo consent ariko bari bahari benshi bagiyeyo bagakurirayo kuva 70-60 bari bahari
nari mbibajije kubera ko hari igihe umwana agenda asanga ba nyirasenge cyangwa ba se wabo aho bari kujya umwana w'imyaka 20 ave mu Rwanda 95 yambuka ajya muri Congo asiga ababyeyi na barumuna b'inyuma ubwo afite ikindi yarakurikiye ariko tumushakishe ndifuza ko kumushakira muri bene wabo nuko utibuka neza aho bari batuye n'amazina yabo ukabutayibuka ndashaka abihomora Bernard urambwira ko nta makuru yandi wongeye kumenya yarafite imyaka 20 niki yakundaga gukora mbese yakinaga urusimbi yakinaga umupira se yakundaga kujya kwitoza sakiga kurasa niki yaraje ndashaka kurashisha umuheto
uko mwumva agiye kumudescribinga cyambere nashyira hejuru nuko yakundaga umupira w'amaguru azi gukina umupira w'amaguru cyane anawukunda cya kabiri yakundaga kwigisha kwigisha abantu yari umwarimu yari afite imanite kwigisha neza kandi abikunze cyane
yavugaga igifaransa gitomoye gisobanutse
icyo gihe kuko yari yarize secondaire nko babyitaga
yego
nibaza ko yavugaga igifaransa kuko aje nabonaga ibitabo yakoreshaga mu rugo birimo igifaransa cyiza ngo ibifaransa bikoreshwa muri West ibitabo narabibonaga nyine ukabona ko na écriture yabaga mu gifaransa cyiza
ubashobora kuba yarakomeje agakora uwo murimo w'ubwarimu ashobora se kuba yaragiye gukina umupira mu ikipe y'iyi cyangwa se akabera umutoza nta wamenya icyo yabaye kugeza ubu turashaka kumenya amakuru ye uretse gusa kumenya ko yagiye muri Zaire ntabwo wamenya niba yarakomeje akajya mu kindi gihugu se akagira ahagararira nta kindi kintu uje
nta kindi kintu habe na kimwe
niba Bihomura Bernard ari mu yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya aho yaba ari hose yaba ari muri Congo yaba ari mu bindi bihugu bikikije Congo ni byinshi reka duhere kuri Central Africa abanyarwanda benshi bagiye bahungira tujye kuri Congo Brazzaville aho bagiye tumanuke kuri Zambia ndetse n'abagiye bakomeza mu bindi bihugu niba akumva muri kano kanya nka murumuna we umushaka umaze imyaka 28 utamubona niki ushaka kumubwira ashobora kuba arimo akumva muri kano kanya
kintu cya mbere nshaka kumubwira ni uko nifuza kuba namubona umuvandimwe wanjye niba anyumva ikindi ni uko abantu benshi nibaza ko baburungana bashaka kuba bamukumbuye bamwe bahari mu Rwanda bashaka kumubona nabo ikindi ni uko turahari ndakomeye abantu bose barakomeye nta kibazo gihari n'umubyeyi wiwe nawe aramukumbuye nka mama we nibyo namubwira yuko nifuza kuwa na mubona rimwe cyangwa muvugisha aho rimwe n'umuvandimwe wanjye.
Jean-Bert Kimash, uwimana ndagushimiye cyane kwa waje mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka umuvandimwe wawe bihomora Bernard mwatandukanye muri 95 warukiri muto ufite imyaka itatu gusa nawe rafite muri za 20 niba atwumva muri kano kanya azagerageza kuduhamagara kugira ngo tubahuze mwongere mugire ibyishimo. Ngaho rero ndagushimiye nkwifurije amahoro y'Imana.
Urakoze cyane.
Shaka gasaro kawe muzakabona. Shaka gasaro kawe muzakabona. Winchiki ntege. Shaka gasaro kawe muzakabona. Shaka gasaro kawe muzakabona.
Mu mwaka w'igihumbi 1995 mu bitaro bya Kigali CHK havukiye umwana w'umuhungu yitwa Ndacyayisenga Edouard. Arashaka mama we atigeze amenya. Amakuru dufite nuko uwo mubyeyi yari umurundikazi. Ndacyayisenga Edouard atuye mu karere ka Muhanga, umurenge wa Nyamabuye, akagari ka Gifumba, umudugudu wa Rugarama.
Narinje ngo mumfashe kubona umubyeyi wanjye umu mama maze igihe kinini ntari nabona ntanazi. Nifuzaga ko mwamunshakira.
Urashaka mama wawe?
Yego, ndashaka mama wanjye. Numvise iki kiganiro gihuza umubyeyi n'umwana cyangwa imiryango yaburanye ikongera gahura.
Mama wawe ntabwo muzi kandi uramushaka?
Ntabwo muzi, sinzi ngo yitwa nde, nta nubwo nzi n'isura ye, gusa ndimo ndamushaka.
None waravutse usanga nta mama wawe ufite? Ufite papa wawe?
Yego, mfite papa.
Yakubwiye amateka yawe? Yakubwiye igihe wavukiye?
Igihe navukiye arakimbwiye, ariko ibyerekeranye na mama ntabwo ajya kubimbwiraho, ntabwo akunda kubivugaho cyane.
Wavutse ryari?
Navutse mu mwaka w'igihumbi 1995 mvukira mu bitaro bya CHK ahagana saa sita z'ijoro ku itariki 31.
Ibyo ni papa wawe wabikubwiye cyangwa se warabisomye?
Ni papa wabimbwiye, kuko nagiye no gushaka amakuru kwa mukuru ibyo bitaro. Mpageze banga kumbwira izina ry'umumama, bansaba ko najyana papa. Papa mbimubwiye rero kubera we atajya akunda kubijyamo cyane, turabishwanira cyane nyine ndamwihorera.
Papa wawe iyo umubajije amakuru ya mama wawe ukamureba mu maso, ubona afite nk'agahinda umusomamo cyangwa se umusomamo ikintu cyo guhunga kubivugaho gusa?
Abahunga kubivugaho cyane.
Akubwira mama wawe aho yakomokaga? Yakomokaga i Gahanga, yakomokaga i Muhanga, yakomokaga i Nyagatare, yakomokaga Huye se, yakomokaga he?
Yakomokaga i Burundi.
Aha, i Burundi mu yihe ntara?
Yambwiye ko mfite sogokuru mu ntara hariya ya Kayanza.
Sogokuru wawe ari mu ntara ya Kayanza?
Niko yambwiye ko ari hari.
Mu yihe komini? Hari n'amakomini?
Ntabwo mbizi. Yambwiye muri Kayanza, nta kindi kintu nigeze nongera kumubaza.
Hari izina rya mama wawe yaguhaye?
Aya ntaryigeze ampa. Ntaryo, amakuru yo yanze kuyama cyane.
Yigeze akubwira igihe bamenyaniye n'ukuntu bamenyanye?
Yirinda kubimbwiraho cyane. Ikintu nabaje kumukora nk'amakuru ni icyo gihe navukiye n'aho hantu mama akomoka.
Umaze gukura ufite imyaka 28, ni ukuvuga yuko uzi gusoma no kwandika, ushobora kureba aho ibintu bibitse ukireberamo, nta hantu wigeze uhura n'agafoto ka mama wawe?
Nta kintu cya kera papa agira kimuranga.
Nta muntu wigeze muhurira mu nzira ngo akubwire ati ndakureba nkabona usa n'akanaka?
Hari umumama umwe twigeze guhura ambwira ko nsa n'umumama bita Charlotte. Yambwiye ko nsa nkawe cyane. Uwo mumama kubera nayihutaga nayo, ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kongera kumubona ngo mubaze byinshi byerekeranye nawe.
Kandi uwo Charlotte ni umurundikazi?
Yego, ni umurundikazi.
Ntabwo yigeze akubwira icyo yakoraga aho ngaho mu mujyi wa Kigali?
Oya, ntakintu nigeze ambwira cyerekeranye n'icyo yakoraga.
Papa wawe afite imyaka ingahe?
Ageze 58.
Ni ukuvuga yuko muri 95 yari afite hafi imyaka 29 cyangwa 30.
Yego.
Hari abandi bana afite?
Arabafite tuvukana bankurikira.
Bagukurikira kuri mama wawe cyangwa se kundi mugore yashatse?
Oya, kundi mama.
Umama wundi ni umunyarwandakazi cyangwa ni umurundikazi?
We ni umunyarwandakazi.
Aho hantu wakuriye maze uri igitambambuga mwari mutuye he?
Twari dutuye Kigali ariyo ku Muhima niho twabaga.
Hanyuma yumbwira ko papa wawe yumvaje ikibazo cya mama wawe, ubona gihunga adashaka kukivugaho. Nongere mbikubaze, ubona abihunga bigambiriye, ubona bihunga ari ukubera akababaro byamwibutsa, ubona
we abihunga asa nkaho ari ibintu byamugira nk'ingaruka nda kubivuga, kuko akenshi akunda kubimbwiraho niyo yasinze yamwinzoga. Nibwo akunda kumbwira icyo kintu.
Akakubwira iki burya ngo muri divayi habamo ukuri? Ni icyo akunda kukubwira cyane?
Nibyo ngibyo byo mama ko mu Burundi arambwira ati ninjya gupfa uzaba uhari kugira ngo nzakubwire byinshi utazi. Ubwo rero gutegereza icyo gihe ntabwo byakunda.
Birumvikana mama wawe ashobora kuba akiriho?
Yego, ariho.
Nkurikije ibyo papa wakubwira, mama wawe ariho, ari i Burundi. Ashobora kuba ari Kayanza, ari mu Kayanza, yarasubiye iwabo. Nimba atanasubiye mu Kayanza ariko akaba ari no muri Kigali. Muri 95 hari abana benshi b'abakobwa b'Abanyarwandakazi batashye baza mu Rwanda. 94 hari bamwe basubiyeyo, abasubiye Burundi, abasubiye Uganda. Ariko bose buri wese afite amateka. Yereka dushake mama wawe tutazi izina. Papa wawe we yitwa nde?
Ndacyayisenga Emmanuel.
Ndahamya yuko mama wawe namwumva azamumenya akibuka yuko babyaranye nawe agashaka uburyo yakubona vuba. Ariko se nubwo bwose papa wawe akuvunguriraho rimwe na rimwe akakubwira amakuru, ubutuzi yuko basokuru na banyogokuru bashobora kuba bari mu ntara ya Kayanza mu Burundi, ndetse na mama wawe ashobora kuba ari hari cyangwa se ari Bujumbura cyangwa se ari naho ngaho i Kigali, cyangwa ngombwa nuko dushobora gukeka tutibeshya ko akiriho. Ariko papa wawe yavuye mu kazi akora icyati n'igisoro ajya kwigisha se nk'abandi bagenda babwiriza Imana, n'iki kintu ki akora iyo atari mu kazi kamuzanira umugati?
Iyo atari mu kazi kamuzanira umugati, iyo atari mu kabari bari mu rugo.
Wowe ujya ugira akanya ko kumufatirana kugira ngo umwicare iruhande muganire, mubaze uti dawe uko hari amakuru mba ngushaka aho uzayampa ryari? Uretse kukubwira gusa ko azaguha yapfuye, hari kindi gihe umubonera cyangwa se akubonera kugira ngo umuganire nk'umwana na se?
Umwanya ntabwo nyakunda kubona wo kuganira nawe cyane.
Iyo akureba mu maso akwita umuhungu wa nyina cyangwa se akwita umuhungu wa se, umuhungu we?
Kera nibwo yajyaga agakunda kumbwira ngo ndi uwa mama, ariko asigaye avuga ndi umuhungu we.
None Ndacyayisenga uri mu kiganiro Agasaro ka Buraga, imyaka 28 irashize ushaka mama wawe, nturamubona, waravutse urerwa na papa wawe na mukaso, warakuze. None niba mama wawe tutazi izina akumva, icyo tuzi neza nuko akomoka mu Burundi, akomoka mu ntara ya Kayanza, kuyasiza byaye umwana mu Rwanda, wavutse ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 muri 1995, umwana w'umuhungu. byagenze gute kugira ngo atandukanye n'umwana we baramumwambuye se ibyo nibyo tugiye kureba tuzareba niba hari ukuntu twakwifashisha seashka kugira ngo idufashe tumenye umwirondoro we tuzifashisha inzego zibishinzwe zindi zo mu Rwanda dufatanya kugira ngo tubafashe mwebwe bana b'u Rwanda mumenye inkomoko yanyu hagataho niba mama wawe akumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira
kino namubwira nimba ari maranyumva nuko mukunda kandi mukumbuye n'amasuko mubona kindi navuye mu mundo w'umugabo azaza ndebe tamasuko kumubona menshi cyane pe kandi nzamwakira zumva utamujyanye nzamwumva
none se ndamutse mubonye nkamenya aho aherereye wowe wajya kumureba ni ngombwa yuko aze kukureba cyangwa se nawe ushobora kujya kumureba mu Kinyarwanda baravuga ngo ubabaye n'ubanduruge
wenda bitewe n'akazi nkora hari igihe bitankundira ko najya kumureba ariko uba bishoboye yaza kundeba
ndacyayisenga ubu ngubu nkubwiye yuko mama wawe namubonye i Bujumbura nkakubwira ko nawe afite akazi kadatuma ahaguruka niba utabwo yabimbwiye akambwira gusa ati ndi hano i Bujumbura uwo mwana wanjye ushaka uzamubwire kuko ariho ndi azaze kundeba we afite n'impamvu zo kuba yaravuye mu Rwanda ugafite icyamujyanye ari wowe wakwigomwa byinshi kugira ngo ucungure ibindi
kuri bishoboka byose kugira ngo mubone najyayo
byaba ngombwa nako kazi wabuga hagaritse gato yuko akakonje ukajya kumureba
yego nako akakonje najya kumureba
baravuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu ngaho rero ndakwifuriza gukomeza gutegereza wizeye ndasaba cyane kugira ngo uwo mubyeyi ntazi icyatumye mutandukana kubera ko papa wawe atigeze akikubwira ntago nkizi ntago namucira urubanza ndasaba cyane gusa kugira ngo abe ari amahoro abe akumva hano mu kiganiro agasaro kaburaga tuzashobore kubahuza hanyuma ibindi muzabiganira nk'umwana n'umubyeyi ngaho rero ugire amahoro y'Imana kandi uzanagire na Noheli nziza n'umwaka mwiza
murakoze ku mwanya wanyu n'ubufasha bwanyu Imana ikomeze roho umugisha inabagure mu byo mukora kandi namwe umwakoze ababere mwiza
agasaro kaburaga
ikiganiro cy'uyu munsi hano kirangiriye mbashimiye kwa mwadu kuri iki ndashimira abadufashije guhuza Valence Karekezi n'umuryango we n'ibikora Benjamin na Sabimana Innocent bakunda kwita shungusho abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 202 7 3 4 6 nongere nyisubiremo nitonze 001 202 7 4 6 1 0 naho ubutaha muzagire Noheli nziza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
agasaro kaburaga karabonetse I'm not afraid of the dark.